Chukwu Abraham ekele dịrị go, ojiji jide mba, aka na-agba jigwe, ele o.
Watch out for the shot.